Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Tubazwa kitiballahu subhanahu wa ta'ala umtonzo wa fomulungi nanyine biyengira byonna byetulina byetumanyi byetamanyi. Nsabo kitiballahu subhanahu wa ta'ala biyengira bino abitukumire abirenga atongera nebiyengira ebirala ngene chengere singe biyengira byonna. Chechengira chedini, eyo busilamu, chengira cha iman, ni tawahidi, ni sunna. Abibitibu abakiriza, barakallahu fikum, darasa egenda kuba mfunda, hafidhakum Allahu ta'ala. Kudarasa ya fe, kuatagana kuzakatul mal. Tawela bidhan tuli kumusomo, ogwa zakatul mal, ilangi eno kilipi ya fe, yoku satu, kumusomo guno, ogwe chitibu, hafidhakum Allahu ta'ala. Uchimanyi bulungi nyonti zakatul mal ye mpaji yoku satu mu mpaji z'obusiraamu ettaano tuvudde mabega nga tukulaga ebimu ku bintu ebikwatagana ku zaka eno ey'ekitiibwa era olwaleero guno gwe musomo ogusembayo ku ebyo by'oteekeddwa okubeera ng'otegeera tubeere nga tuyingira munda mu zaka wakati insha Allahu subhanahu wa ta'ala. Guno gwe musomo ogusembayo omufunda era gwe gusemberayo ddala okubeera nti nno tugenda kuyingira munda mu zaka insha Allahu subhanahu wa ta'ala. Wekitibwa omukkiriza barakallahu fek kimanye nti omuntu akakatibwako okuwa zaka aliko obukwakulizo busatu. Obukwakulizo buno obusatu kasabujjula ku muntu oyo oba embeera zino satu nizibeera nga zisukiridde bulungi ku muntu oyo. Omuntu oyo aba amaze okubeera nga akakatibwako okuwa zakatul mal, kitegeeza nti omuntu amyusinga akamu ku bukwakulizo buno obusatu takakatibwako kubeera nga awa zaka, bal abamu ku bukwakulizo buno nga ku bukwakulizo buno bw'ogenda obulaba abamu tebakkirizibwa na kukkirizibwa kubeera nga bajiwa nga akwakuliza akasooka. Akwakuliza akasooka ekaliwa kwakuliza akasooka al-islam, kwe kubeera nti omuntu akatibwako okubeera nga awazzaka omuntu ono alina kubeera nga musiraamu. Kino nno kifulumyamu omukafiiri mu bika by'obukafiiri byonna by'oyinza okulowoozaako. Kifulumyamu omukafiiri mu bika by'obukafiiri byonna by'oyinza okulowoozaako, byonna by'omanyi oba by'oyinza okulowoozaako. Anti obukafiri bulina embeera mpitulivu. Omulyango oguyingiza omuntu mu busiraamu guli gumu: kukkiriza Allah n'okafuwalira ebitali Allahu subhanahu wa ta'ala n'onyweza tawhidi. Oyo yenna akikola fakad dakhala fil islami. Omuntu yenna yonna mubukafiri mu kika ky'obukafiri kyalimu, bw'aba muyahudi kyetumugambye kyo nayingira mu busiraamu, bw'aba munaswara kyetumugambye kyo nayingira mu busiraamu, bw'aba majusa asinza omuliro kyetumugamba nayingira mu busiraamu, bw'abeera nga munanfuusi kyetumugamba nayingira mu busiraamu. Amakulu embeera y'obukafiiri bonna omuntu gy'abeeramu, embeera yonna omuntu gy'abeeramu nga yabukafiiri, alina omulyango gumu gwokka gw'ayitiramu okuyingira mu busiraamu. Imanun billahi subhanahu wa ta'ala, kwe kukkiriza Allahu subhanahu wa ta'ala n'awakanya obukafiiri bw'abaddeko n'anywezaawo obusiraamu n'anywezaawo tawhidi, oyo nno aba amaze okubeera ng'ayingira mu busiraamu. Awamu n'ekyo emiryango egifulumya omuntu mu busiraamu miyitirivu. Emiryango egifulumya omuntu mu busiraamu jjo mingi nnyo, so ng'okuyingiza mu busiraamu guli gumu. Omanyi nti waliwo ebintu kumi ebifulumya omuntu mu busiraamu, ebyo obisomako. So nga buli akusomesa omusomo ogwo akukakasa n'akujjukiza nti nno ebintu bino tebiri kumi byokka, la bal bine kumi bibisinga ddala okubeera ebinene. Ni waliwo ebirala bingi nnyo nnyo nga tebyayogera bine kumi, naye ng'omuntu n'amala akikola mubashara ayingira kubeera ayingira mu bakafiiri. Nga ki ng'okujeja ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala ekyo kimu ku byo, okujeja ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala ekyo kimu ku byo. Ni waliwo ebintu ebirala nga ki ng'okuvuma ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Man sabba Allah subhanahu wa ta'ala faqad kafara billah, omuntu yenna avuma ow'ekitiibwa Allah aba akafuwadde. Man sabba nabi avuma nabi faqad kafara. Man sabba ddin avuma eddiini faqad kafara. Man sabba alquran, man ahana alquran, omuntu yenna ajolonga qurani faqad kafara. Bimeka bimeka ebitayogerwako mu bintu ekkumi ebifulumya omuntu mu busiraamu, awamu n'ekyo nga la khilaf teri njau kana wakatuwa haba manyi nti omuntu ye naba ye bagadde chime kubintu ebyo afuruma mubwe mubusilamu na afuko mukafiri awedde emirimu nolwekyo barakallahu fi akukuliza akasooka kwe kubeera nti omuntu awazzaka musilamu obusilamu twogerako kino tukiddingana tetukowa kukiddingana nsaba Allah abeere mujulizi omusilamu ayogerwako si oyo atikidde obutikiza enkofiira oba ayambale kanzu nga tagijjaamu ne bwabeera mu buliri abeera mu kanzu oba ayina enkoloddoli ya sigida awamu n'ekyo nga yeebagala ekintu kyonna ekimufulumya mu busiraamu gwe haaji olina essabo bw'ate ogenda e Makka buli mwaka ate oli musamize oba ensimbi z'okolera z'ogendesa e Makka ozijja mu kutunda byawongo otunda emaadha byoyita gwe ebyekinnansi nga ze materials ezikozesebwa mu shiriki nsiriba nsimbi ŋŋanda n'ebirala byonna ebifaanako bwe bityo gwe n'ogamba nti nze nja kukolanga hijja buli mwaka n'ebirala byonna ebifaanaganako bwe bityo bwe bayita omusiraamu man haqqaqa tawhid man haqqaqa tawhid oyo yeyawula ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wataala mu butuufu bw'okumwawula oyo emusiraamu ayogerwako wano toga nti nze Adamu nze Budala n'olwekyo bagambye buli awazzaka ayina kuba musiraamu nange neyita musiraamu bwe ŋŋenda mu ddwaliro ne bambuuza nti nje ddiini yo ddiini ki ku fomu nzijukizaako nti ndi musiraamu bwe ŋŋenda mu ofiisi yona ne bambuuza nti ddiini yo ddiini ki ŋŋamba nti ndi musiraamu a si ggwe ky'ogamba wabula ku minzaani y'obusiraamu oli musiraamu Allah akuyita musiraamu nga naawe bwe weyita omusiraamu Allah naye akuyita musiraamu kimanye nti Allah tayita mulogo musiraamu omulogo si musiraamu eri Allah alina essabo mu lujjalo si musiraamu eri Allah osobola okubeera omusiraamu eri abantu okwanukula nti osobola okubeera omusiraamu eri abo abatategeera ddiini ng'abakatuliki bwe bakulabanga kati gundi yo musiraamu ng'alina essabo naye omusiraamu ategeera Allah ategeera obusiraamu ayinza okuyita omusiraamu gwe la tayinza kuyita musiraamu taswanaka tuna okuyita musiraamu ithan obusiraamu obwogerwako wano etawhidi kwe kubeera nga wayawula ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wataala mu butuufu bw'okumwawula n'otabeera mushiriku n'otabeera mukafiri mu mbeera yonna ey'obukafiri ekyo omuntu yenna aba akikoze fahuwa naaji awonye azaabu z'ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wataala alimu abo abakkiriza okubeera nga bawazzaka obujulizi bwa kino bungi nnyo twalabye bungi nnyo nga twogera emaadha ku musomo gwaffe ogw'abashiya nituleeta ayati mpitirivu ku nsonga eno songa ezaalekeddwayo zimpitirivu empitirivu ennyo eziri mu Qur'an wabula kikumala nibituleetayo bbiri nibituleetayo ssatu yagamba ekyo Allahu subhanahu wataala nti wabashiri alladhina amanu waamawulire ag'essanyu ng'ogawabaani abo abakkiriza wa amilu salihaati basooka kukkiriza ne bakola emirimu emirungi basooka kukkiriza ne bakola emirimu emirungi wabashiri alladhina amanu wa amilu salihaati olina kusooka kubeera musiraamu olyokowezzaka olina kusooka kuba musiraamu olyokoosiibe olina kusooka kuba musiraamu olyokogenda e Makka olina kusooka kuba musiraamu olyokogenda e Makka amma kogenda e Makka ng'ogenda kusinza Kaaba ogenda kwelipa ku lugoye lwa Kaaba olusalesaleko obuwero kibuge bwa mukisa okwata akaveera ogende ku lusozi Uhudi oyoleyolewo ettaka wenna okyakkiriza mu ttaka okyakkiriza mu ngoye imaani yo si Allahu subhanahu wataala bwe toli mu abo bakati bawakubeera nga bawazzaka bal toli mu abo bakkirizibwa kuwazzaka kubanga olina kusooka kubeera musiraamu olyokubeere ng'oganyulwa mu zzaka eno gy'ogenda okuwa aya eyokubiri yagamba owekiba Allahu subhanahu wataala katuleetera eddaliini eri ku maali yagamba nti wama manaahum an tukubala minhum nafakaatuhum illa annahum kafaru billah teriyo nsonga eganisa mirimu gyabwe kuwaayo kwabwe kubeera nga kukkiriza mu maaso bwekiba Allahu subhanahu wataala okujjako lwakuba nti bakaafu oli owekiba Allahu subhanahu wataala bawaayo nga bakaafu bawaayo nga bakaafu kwata ensimbi nazikasuka mu ddiiro bannange ensimbi z'amasanyalaze bannange ensimbi z'amazzi bannange tulina wano omutambuze bannange twagala kuzimba ttooyi bannange n'awaayo nga mmane paasi mulimu enjala z'akamunye mulimu obwoya bwa nnamunnungu mulimu egundi egumba limesa ensolima kiki anti ebyo bye baamuwa byebireeta riziki alina omutonzi wa riziki atambula naye mu nsawo wabashiri alladhina amanu wa amilu salihat wama manaahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Kwa kuliza kasoka kubeeranga oli muslimu wayawulo wechiba Allah subhanahu wa ta'ala omuntu yenna akyali omushiriku asali atanuwe enkoke esobola okujja asalire omusingi gusobola okuguma asalire kubo nti awaliwo omusambu abagwita egundi sekitulegeeto swako kuyitawo nga madha tekukkiriza tekusiimye kubeeranga tuyisaawo ekkubo okutuusa nga tumaze okuttirawo omuntu madha ayita abasamize bajje ku kyalo bakwate amagundi amajinni naawe ni wenyigira mu ebyo ebyo n'ebifaanaganako bwe bityo tolinayo kalungi konna mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala hatta takfura bittaguti okutuusa ng'okafuwalidde ttaguti okutuusa ng'okafuwalidde ttaguti fama yakfuru bittaguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa empaje zubiri zino kugwera okafu waza itaguti yenna obushiriku bonna noberango imirizawo imanu billahi kiza Allah subhanahu wa ta'ala uyakolecho ya inna la ilaha illa Allah Allah boyagama faqad istamsaka bil urwati al wuthqa kokuliza kasoka keko ina kubera muslimu olina kubera muslimu olyokoberenga okuwazaka kugenda kukiriza maso gwe kibo Allah subhanahu wa ta'ala empaje twajigaziza konyo na ye katugende kumulama barakallahu fikum echo kubiri kokuliza ko kubiri ye milku nisab kwe kubiranga emali yo oba mu mali owezamu nisab oweza nisab kitegeza nti omuntu yenna atalina nisab omuntu oyo takakatibwa ko kubiranga awazaka nisab cheche nisabu kyekigero emmaali y'omuddu gyekyo kiteekeddwa okubaako emmaali eyo eteekeddwa okuba ng'eweza ekigero kino kitujja okunnyonnyola nnyo mu maaso kitegeere bulungi barakallahu fiik kubanga buli kika kya maali kirina nisabu yaakyo yanjawulo buli maali yonna tujja gikubuulira ne nisabu yaakyo n'enisabu y'emmaali eyo barakallahu fiik naye akakulizo wano akatongole akabuna emmaali yonna kwekubeera nti emmaali eyo eteekeddwa okubeera ng'eweza niswabu kitegeeza nti si buli musiraamu yenna nti ateekeddwa okuwa zaka ateekeddwa okuwa zaka yoyo abeeranga ku busiraamu yagattako okubeera nti emmaali ye eweza niswabu kitegeeza nti osobola okubeera omusiraamu n'ofa nga tuwadde zaka oli musiraamu toyina zambi yonna mu maaso g'ekibo Allah subhanahu wa ta'ala osobola jjo okubeera ne zambi bal osobola n'okukaafu wala ng'okaafuulira ku zaka okugigaana mu mutibu kati nze ndi musiraamu naye ebyo bya zaka ate gwe oli mukafiiri wadde ng'oli munaku zaka tekkakatako okubeera ng'ogiwa ne allah akubanja okugikkiriza n'okukiteeka mu mutima nti allah nampa obusobozi ne ntuuka mu abo bannannyini kuwa zaka njiwa ekyo allah akibanja buli ayitibwa omusiraamu ne bw'abeera talina kyakulya ne bw'aba talina kyakulya ayina okubanga akkiriza mu mpaji eyo era nga anyumiza omutima gwe buli kaseera nti allah nampa obusobozi obuwa zaka njiwa kwe kubeera nti ateekeddwa okubanga alina niswabu kitegeeza nti atalina niswabu takakatibwako kubeera nga awazaka obujulizi bwa kukakulizo kano ye hadithi ya sahaba w'ekitiibwa abu said al khudri radiyallahu ta'ala anhu ono ali min al ansar yalimba ansar erinnya lye ye Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Sa'ad ibn Malik ibn Sinan amanyiddwa nga Abu Sa'id ye kunya Abu Sa'id taata wa Sa'id al Khudri abamu kabira ya ba Khudra muhara ya ba Khudra oyonno sahaba owekitiibwa ye nanyini hadithi eno ngombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ategeeza ensonga eno eya niswabu hadithi nyingi wabula kankuletereko hadithi embarakallahu fik etumalira ku nsonga gye tuliko jagamba sallallahu alaihi wasallama nti laisa fima duna khamsati awsuqi sadaqa khamsati awsuqi sadaqa ombaka sallallahu alaihi wasallama agamba nti wasaqi ettaanu omuntu yenna ayina emmaali awsuqi ezogerwako wano zibeera mbirime kati amakulu wano nabbi sallallahu alaihi wasallama ayogera ku zaka ey'ebirime laisa fima duna khamsati awsuqi sadaqa kitegeeza nti omuntu yenna okakatibwako okuwa zaka mu birime ateekeddwa okubanga ebirime bye biweza wasaqi ttaano wulira hadithi bwegamba laisa fima duna khamsati awsuqi sadaqa ebirime byonna ebitaweza wasaqi ttaano tebiriimu zaka tebikakata kubeera nga biweebwamu zaka laisa fima duna khamsati awsuqi sadaqa binono tugenda biku nyonyola muganda wange obitegere bulungi tegera mutegeze chetwagala wano bujulizibwa nisabu nti omuntu atekeddwa okubanga emmaali eweza nisabu wa illa buli kimu tugenda kikulagana nisabu yaakyo kati wanabbi saa salama akoonerako ku nisabu y'ebintu bino akulaga nti omuntu yenna atalina nisabu ayina ebirime ebitaweza wasakitaanu zigenda kunyonyola bulungi hafidhakallahu ta'ala obeerenga ozitegeera bulungi kansikwitire mubufunze wasakitaanu zibeera wasakiemu kansifune wasakiemu bwotegeera wasakiemu ojja kutegeera wasakitaanu wasakiemu yeeriwa wasakiemu zibeera sa nkaaga kiki baita sa zembatu embatu maadha embatu nnya ebeera sa emu embatu nnya ebeera sa emu embatu nnya zeeziruwa nga bwozimanyi bwe zikulagibwa bulungi ennyo mu zakaatu alfitiri tugamba nti yoola oliyoola lumu oteke mu kintu oyololiyoolo olwokubi oteke mu kintu oyololiyoolo olwokusatu oteke mu kintu oyololiyoolo olwokuna oteke mu kintu netugamba nti ogyebayita sa eyo kyekikakatako ekigero kyekikakatako mu zakaatu lfitiri kati atukona mu zakaatu lmaali gye tuliko kati omuntu awaddi akatibwako ddi okubeera ngaawa zakaatu lmaali mu birime alina okuba nga ekirime kyekyo kyetujja okugaziiza kubanga kirina kuba kirime mu kategori emu si kugenda ogenda gatte mwanyi ogatte n'ebinyeebwa bweweza wasakitaanu mubimere la kirina kuba mu binyeebwa ngaoweza wasakitaanu nokatibwako okozaka mu binyeebwa ebyo mu bijanja oweza wasakitaanu mu kasoweza wasakitaanu kitegeeza nti buli kirime oba toweza wasaka ettaano mathala olina wasaka emu mu kasooli olina wasaka emu mu kawo olina wasaka emu mu mwanyi okatibwako kwa zaka la kirina kubeera mu kirime ekyo ekimu kyoba olimye laisa fiima duuna khamsati ausuki sadaka wasaka gyende mu kunyonyola kati wasaka emu tugambye ezibeera sa nkaaga sa yeeriwa kuyoola n'emikono egyo ebiri negijula n'oteeka mu kintu n'oyoola ogwokubiri n'oteeka mu kintu n'oyoola ogwokusatu n'oyoola ogwokuna egyena emirundi nkaaga n'okola bwotyo emirundi nkaaga oba ofunye wasake emu kubanga wasake emu erimu situuna sa zibeera sa nkaaga kitegeeza wasake ttaano ekirime kiba kirina okubanga kirimu sa bikumi bisatu bweziwera sa bikumi bisatu okakatiddwako okubeera nga wazaka kubanga oba olina wasaka ettaano oba olina wasaka ettaano kubanga enkaaga ezo bw'okubisaamu emirundi etaano ofuna 300 ofuna emaada esa bikumi bimeka ofuna sa bikumi bisatu kakati eyo gye bayita wasaka nitujja bikunyonyola bino barakallahu feeki mu bugazi tubikutere ne mu kiro bikwanguyire nnyo barakallahu feeka insha allahu taala okubibala gwe omulimi yenna akakatibwako okubeera nga owazaka mu birime byo wabarakallahu feeka hadithi egenda maaso laisa fiima duuna khamsati ausuku sadaka wantwizeewo nti nno omuntu alina ekirime ekitaweza wasaka ettaano aba talina nisaabu noolwekyo takakatibwako okubeera nga owazaka tuyigawo obujulizi bwa nisaabu nabbi naagenda maaso nagamba nti walaisa fiima duuna khamsi dhaudi sadaka dhaudi zeeziriwa zengamia omuntu ataweza ngamia ttaano takakatibwako okubeera nga awazaka kitegeeza nisaabu yengamia zibeera mmeka zibeera ngamia ttaano tezirina kubanga nkulu obaddeyo nengamia nnya emu neezaala olwaleero kitegeeza nti oweza engamia ttaano oba obadde oyina engamia ssatu emu neezaala olwaleero naye neezaala engamia bbiri kitegeeza oweza engamia ttaano gweolwaleero lwenyininyini bweweza nisaabu kakati awo tugenda kulaba akakulizaako okubiri kali kekaba kasigadde eŋŋamiya zino ttaano kasaziyitibwako omwaka nga zikyawera ttaano n'okudda waggulu oluzikakatiddwako okubeera nga oziwaamu ki oziwaamu zaka ogenda bitegeera ebyo mu bugazi wano tova ku mulamwa twagala kufuna bujulizi bwa kigambo kya niswaabu ng'akakulizo nti emmaali etekeddwa okubeera nga eweza niswaabu naagenda maa salalla sallama naga ti walaisa fiima duuna khams awaaqi sadaka n'omuntu ataweza okiya taano takatibwako okubeera nga wazaka okiya taano okiya emu yokka bwet ewezaki okiya emu ebeeramu dirahamu 40 zibeera silver coins dirham 40 dirahamu yogerwako wano zibeera silver coins zezitwa dirham so si ezinensimbi zetulino lwalero mother ezaga mukumawanga kafaga khalij izo singananga ensimbi zao zitwa dirham ninga mpapula la won dirham ayogerwa ako abira silver kakati wanonno we wali ensimbi enkalu we wagwe ensimbi enkalu we wagwa goldi we wagwa nebirayo nefana ko bibitu ngabe tujubbi kunyonyola mu maso bi idhnillahi subhanahu wa ta'ala obirenga obitegera bulungi hadith eno eva ku Abu Sa'id al-Khudri eri muttafaqun alayhi yegatibwa ko Bukhari ni Muslim akokulizo akokusatu ye hawlan alhawl kwe kubera nti mali eno etekeddwa okubanga yetoloddwa omwaka gujiseko gujetolodde soketani kuno obujulizi tuleke tugende kwebe kubanga ene ina masaila gawerako wansu anoge tugende kulaba mu bufunze insha Allah subhanahu wa ta'ala obujulizi bwakokulizo kano ye hadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha yagama qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ombaka wa Allah ya gamat la zakata fi malin hatta yahula alayhi alhawl zaka teka katamu mali yonna okutusange mali eyo eseko omwaka amakuru okuva lwofuna nisab emali eyo emala kuyitibwako omwaka negujetolola olufuna kuwafuna nisab buguma ro kujetolola aongomanya khalas zaka imazo kubiranga ikakata okubiranga juwa mu mali eyo bino tugenda biko nyonyola mbugazi insha Allah taala kyonna kyenkusubiza kimanyeri kirindi limasa insha Allah taala kigenda kubiranga chikutuka ko insha Allah subhanahu wa taala nsaba Allah abiringa atuwa obuwangazi wajazakumullahu khairan nolecho eno hadithi eri musunan ya Imam Ibn Majah rahimahullahu taala na ballah bananyini sunan baina hadithaino wa hadithi sahahu shaykhuna al-albani rahimahullahu ta'ala fil irwah al-ghalil wanunno waluo akasonga akajurwa akajigwa mumari kwa chitake dente mari elino kubeiranga eitibu wako mwaka ukusoburo kubeiranga ekatubo kwa muzaka mkujia kwa mari ya mwondi gumugo ka yo woji kungu lila uwera zaka yayo woji kungu lila wowera zaka yawe yemali ki yemali yebirime emali yebirime yonna ngabe tujoje kunyonyola maso olunaku lwokungula oba otekeddwa okubeera ng'otandika okubeera ng'okola enteekateeka z'okujiwa mu zaka yagamba wacho Allah subhanahu wa ta'ala anti kulu min thamarihi idha athmara wa atu haqqahu yawma hasadi ene suratu al-an'am yagamba wacho Allah subhanahu wa ta'ala mulye muibara bi mali ya mwe jembera mkungudde idha athmar kasema ro kubelanga bizze naga matu wa ato haqqahu yawm hasadi wabula mubelenga mu haqqi ekakata mu mali eyo di yawm hasadi olna ku lokungula buwazaka lokole enteeka teeka yo kubelanga owazaka amangu dalanga okungudde mali eyo wa ato haqqahu yawm hasadihi nekitegeza nti ne mali ejurwamu kakati okugaziza akokulizo kano kategere bulungi barakallahu feek tugamye nti emmaali etekeddwa okubeera nga eyiseeko omwaka esobole okubeera nga emaatha ekakatibwa okubeera nga eweebwamu zaka wabula kino kyetegereze bulungi kijja kwanguyiza okutegeera ebikwatagana kakwakulizo kano nga mu maaso eyo tujja kwongera okkakunnyonnyola barakallahu fiika nga tuuse ku buli maali yonna tujja kulaga engeri gyekayitako omwaka emaatha gyeyitako omwaka tubeere nga tubikunnyonnyola mbugazi wabula kyo tulimu kulaga ng'akakwakulizo mu ngeri ey'enduli okuwa ekifaananyi ekyangu n'ekyokulabirako ekyangu kutegeera akakulizo kano tulabye waggulu ng'omubaka sa salama hadithi Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu ng'atulaga nti eŋŋamiya tezikakata kubeera nga ziweebwamu zaka okutuusa nga ziweza eŋŋamiya ttaano fayib kakati kitegeeza nti tukwate obukakulizo buno obusatu bwonna tubuteekewo tulabe engeri gye tubwapulayingako ekisookera ddala muganda waffe Muhammad musiraamu muwahid si mushiriku wabula musiraamu bwetugamba omusiraamu ayinza n'okubanga alina obukendeevu mu ddiini ye ayinamu ebyonoonyo byagwamu ekyo tekimugjaako kubanga musiraamu ebbanga lyamalanga ekyonoonyo kyagwamu tekimufulumya mu busiraamu akakulizo kamwaka alina musiraamu ekyokubiri awezezza eŋŋamiya ttaano alina eŋŋamiya ttaano akakakulizo kakubiri kitegeeza nti alina neswabu emmaali ye etuuse ku kigero nabbi saa sallama kyalamula nti omuntu yenna aba akiwezezza akatibwa okubaako nga kubeera nga awaamu zaka mu maali eyo tugenda kwakulizaako okusatu emmaali eyo yina okubeera ng'eyitako omwaka tayibu kitya Chitegeza nti omusilamu ono muganda wafe Muhammadi wafunye engamiya zino ettaano imma zifunye munduli aguzengule mulundi gumu oba madha abaddali n'engamiya ssatu emu n'ezaala neziwera ttaano oba baddali na nnya emu n'ezaala neziwera ttaano oba madha abadde alina engamiya madha bbiri emu n'ezaala bbiri endala n'ezaala emu kitegeeza nti aweza engamiya ttaano oba madha ayinza n'okubanga asaddaakiddwa busaddaakibwa engamiya zino zimusaddaakiddwa busaddaakibwa omuntu azimuwadde bwi kwata engamiya zaano nzikuwadde oyo afuuse mugagga emmale gy'alina eweza neswabu oba ayinza okubanga taata waafudde n'asikira engamiya kkumi kitegeeza nti engamiya zaalina ziwera neswabu kubanga ettaano ziwera neswabu then ekkumi teri kubuusabuusa nti ziba zaawera dda neswabu tayib kakati muganda waffe tumugamba nti kasita ofunye engamiya ziweze ttaano wazzaka oba kasita osikidde engamiya kkumi wazzaka la eyo neswabu gy'alina eteekeddwa okubeera nga eyitako omwaka kasita omwaka gwetoloola okuva olunaku lwe yafuna emmaali eno kasita omwaka guyitawo ne gudda ku deeti kwe yafunira egundi eno emaadhi emmaali eno oyo tumugamba ge ntuwe zaka yaffe n'atuwa zaka yaffe zaka ebeera ya mbuzi emu yokka bweti subhanallah eba ya mbuzi emu yokka bweti so nga engamiya ya bbeeyi nnyo 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 togigeraageranya yake ku nte z'omanyi la ya bbeeyi nnyo naye mu ngamiya ttaano ensonga lwaki ente nga bwojja okukiraba ente zibeera 30 ne ziryoka zikakati okuweebwamu zaka embuzi zibeera 40 nga bwe tujja okubiraba n'endiga tunuulire emaadha engamiya zibeera 5 zokka n'okakati bw'okubeera ng'owaamu zaka ya mbuzi emu yokka bweti kitegeeza nti singa omwaka gwetoloola gugenza okwetoloola nga muganda waffe yafuna ebizibu yalina engamiya 5 n'atundako 3 alinawo engamiya kati 2 gugenza okwetoloola nga yalina engamiya 2 tumugamba wazzaka la lwaki gugenza okwetoloola nga mwavu so nga obusiraamu bwateekawo neswabu abeere ng'omuntu awazzaka alina ekitendo ky'obugagga kati ekitendo ky'obugagga ku ngamiya kyateekebwa ku ngamiya 5 aziweza aba alina neswabu tayib omwaka gugenza okwetoloola ng'alina engamiya 7 endala zaazaala nazo katalina 7 yo nga tumuga tuwa embuzi yaffe kubanga akyali mu mbuzi okutuusa nga weze engamiya 10 akyali ku mbuzi emu yokka bweti ebitujja binyonyo bijja kutegereka bulungi barakallahu fik njagadde bwagazi obeere ngaofuna ekifaananyi ekyo wabarakallahu fikum tayib buno obusonga bukulu nnyo butegeere hafidhakallahu taala songa akasooka kwe kubeera ng'omanya nti nno omwaka gubalibwa okuva ku lunaku emmaali lweweza nisaabu so so olunaku lwafuna emmaali oyinza okufuna emmaali neebeera nga maadha olina engamiya 3 engamiya ezo 3 nezigaana okuzaala mwana wattu n'obeera n'engamiya 3 okumala ebbanga lya myaka 2 oluvannyuma neziwera 5 fe tugamba ddi tugamba nti weziweredde 5 obutandikira okubala so so olunaku lwafuna emmaali so so olunaku lwafuna emmaali nedda olina edduuka lyo oliguddewo lye lwansi wa nisaabu tugamba nti edduuka eryo maadha atandika okubeera ngaoli wamuzaka la kasita nti maadha mathala ekyokulabirako oguddewo edduuka lirimu obukadde 2 tujja kulaga nisaabu y'emmaali kino nkulaga kyakulabirako era totwala gya bukadde 2 oba twala kyakulabirako nga bwe nkikuwa olina edduuka lirimu obukadde 2 obukadde 2 nga tebuweebwamuzaka tebuweza nisaabu tayib ogenza okutuuka mu mwezi ogw'omukaaga ng'emmaali edduuka likoze sente ng'oweza nisaabu tugamba bugambye nti kati obuza emyezi mukaaga owezaka la tugamba nti awe emmaali oweeweereza nisaabu gye tujja okulaga ebyobusuubuzi awo oba otandikira okubala omwaka bwe guyitawo ng'emmaali eyo ekyawera n'okudda waggulu awo olimu abo abateekeddwa okubeera nga bawazaka ekyo kimu ekyokubiri amagoba gonna agava mu nisaabu gagoberera niswabu mukuyitibwako omwaka kyetegereze bulungi kino barakallahu fik kijja kuyamba nyuma ebyetugendako mu maaso kyekiriwa oli musuubuzi olina edduuka kino ogenda kifunamu kirimu embeera 2 zonna ogenda zisegera bulungi barakallahu fik olina edduuka oliwezeza niswabu kitwale nkwakyakulabirako kino kyakulabirako tugamba tugambye nti niswabu yasente bwezinedda nkwakyakulabirako nti singa niswabu ebeera nga yabukadde 5 olunaku edduuka liweziza obukadde 5 ogenda kutandika okubeera ng'obala omwaka Taib. Singo omwaka guyitako kumali yeyo ngobukadde obutaano obwera ne swabu bufuuse obukadde musanvu. Zaka ojiwa mbukadde butaano obujiwa mbukadde musanvu okwanukula nti zaka ojiwa mbukadde musanvu okwata obukadde musanvu n'obugabiza mwana mufote akasente ako kojja mu ketuita equals akakakako kokwata n'owayonga zaka kokwata n'owayonga zaka biro tujja bira bakatuse ku zaka ebyobusubuzi obitegeere bulungi kyenjagaddemu ku byonna nti nno amagoba ago tegayina mwaka gwago nti anti wene sababu yesa ku mitwalo gine obukadde buno obutaano nedda obukadde obutakasobera bwa zaka amagoba gonna gofunye wakati awo gagoberera ne sababu eri mukuyitibwako omwaka kasani sababu yitwako omwaka amagoba gonna gofunye gonna ogawamuza ko mulundi gomu ekyo kimu ekyo kubiri ekiri wansi wa kino kwe kubeera nti nno singa edduuka lyo likola branches obadde olina edduuka ekatwe litunda spare n'ogamba nti negede ne bwayise eyo mwana wattu waliwo kagala gyawo nti lwaki siteekawo akaduuka ka spare akalala n'oteekawo akaduuka ka spare naye nga emaali ogijje mu dduuka lino kanteekayo n'akaduuka akalala ekibuye manya nti obwo buduuka bwonna bw'okoze bwo tebulina mwaka gwabwo guyina buyitako aa buli mwaka lwe guyita kulina edduuka liitaata eribuzaala buli obuduuka bwonna okwata bukwasi maali n'ogibalira wamu n'owazaka so sindi buli kaduuka katikatandika na mwaka gwako nedda nako tukalinde kaweze ne swabu nako tukadukale kaiteko omwaka nedda kubanga ago gonna magoba gadduuka lino buli dduuka niryekate buli liitako omwaka manya nagali gonna gaba gamaze okubeeranga gayitiddwako omwaka kubanga maali yeemu ekyo nakyo kikulu nnyo barakallahu fik okubeeranga ogyetegereza era mu ngeri yeemu kino kikulu nnyo kwe kubeera nti emaali yonna engwira kasite kusiŋŋaana ng'olina ne swabu ng'oli mbagagga olina ne swabu emaali eyo engwira terinda mwaka tebanja mwaka gwayo ne bweba tevudde mu maali eri ne bweba tevudde mu maali eri ekyokulabirako ekyangu kwe kubeera nti olina edduuka taatawo alina edduuka naawe olina edduuka gwe mwana wekka gwalina talina na mukyala gwe wekka gwe gwalina alina edduuka naawe olina edduuka olina edduuka lyangoye yaalina edduuka litunda maadha tugambe spare taata wo naafa taata bwafa eyo emaali egenda kuddawo egenda kusooka mumaali yo kasoosiŋŋaana nga gwe obadde olina ne swabu amakulu edduuka lyo libadde liri mwago agakkatibwako okubeera nga gawazzaka eri emaali engwira gyofunye tetugibalira mwaka mupya la ne bwogifuna ngebulayo emyezi ebiri edduuka liri lifuuse liryo olisikidde edduuka liri buli liryo liyitibwako omwaka liri butereevu nayo liba ligoberera lino lwaki anti omwaka guno okuyitibwako gwateekebwawo okubeera nti omuntu afuna ekitendo ky'obugagga ayinza okuba ng'alina emaali ng'emaali eyo gy'alina agifunye neyabunkenke yabunkenke obusiraamu kyeva omuwa omwaka omwaka bwe guyitawo ng'emaali eyo ekyawera neswabu kitegeeza nti afuuse mugagga emaali obugagga bumaze okukakata mumuntu oyo kati emaali yonna ejja neemutuukako ng'eri mu kategore y'emu eyo olaba ekyokulabirako kyenkuleetedde kyabya busuubuzi sigambye ntaatawo naafa naaleka eŋŋamiya la kubanga ebyeŋŋamiya byaŋŋamiya katuli bino ebyokulabirako mbiteddemu zaka yabya busuubuzi kaseera nga emaali egwa mu kategore y'emu ogenda kuwa zaka mu maali eyo era vunyula emyezi ebiri ogenda kubala emaali eno eri mu dduuka lya taata afudde n'edduuka lyo byonna awamu obeerenga obiwaamu zaka byonna awamu obeerenga obiwaamu zaka so nga maali ngwira naye kusiŋŋaanya olina ekitendo ky'obugagga olimu abateekeddwa okuwa zaka then emaali yonna eyongeddeko kitangaala kyegasse ku kitangaala n'olwekyo beeranga owa abasiraamu zaka abaliri mu mbeera maadha ey'obwetaavu babeerenga barakallahu fikum nabo allah abalongoosa ku mbeera yaabwe kino nno kikulu barakallahu fik okubeeranga nakyo okitegeera bulungi ekisembayo kwe kubeera nti omuntu yenna singa asikira emaali taata wo mugagga masha allah afudde oba omwami wo mugagga allah amujjuludde ofunye omugabo ng'omugabo ogwo guweza ne swabu ng'omugabo ogwo guweza ne swabu ne swabu eno omwaka guno ogwetoolola ku maali kubanga oguteekeddwa okuyitako omwaka ne omwaka guno ogwetoolola ku maali tugubaladdi okuva olunaku emmaali eno luyagabanyizibwa mu basika n'ofuna omugabo gwo oba okuva olunaku omuzadde oli lwe yafa oba okuva olunaku omuzadde oli lwe yafa teekayo ebirowoozo okwanukula nti okuva olunaku nannyini maali eyafa emmaali gy'ogenda okusikira oba muzadde oba mwami oba mwana kubanga sobola kubanga mwana yafudde ye mugagga nga gw'ogenda ogabana gw'omuzadde oba opositi y'ekyo oba mukyala yafudde oba mwami yafudde ebbanga ly'omanange emmaali eno eriko emaaza erina ekitendo eweza nisaabu olunaku oli lwe yafa omwaka lwe gwatandika okubala lwaki anti emmaali eyo yafuuka yiyo nteekateeka yammwe mbi yegirwisaawo okubeera ng'ebatuukako kyate tusooke lunyi tumala okukola bino kyate tusooke tukole bino ate abamu bamanyidde ddala n'okugaanira ddala okugigaba bw'ebeerewo ebeerewo simanya la la emmaali eyo eteekeddwa okubeera nga egabanyizibwa era kasita mugayaala ne mugigabana nga wayisewo emyezi mukaaga okuva omuntu lwe yafa tugamba bugambi nti obuzaayo emyezi mukaaga otuwe zaka yaffe barakallahu fiika ffe abeetaavu otuwe zaka yaffe era ekyo bubanga tokikoze munnange ngumanya tugenda kufuna omusango mu maaso g'ekitiibwa allahu subhanahu wa ta'ala waffaka allahu ljamii lima yuhibuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin tugenda kubeera nga tutandikira awo tubeere nga tumalayo tuyingira butereevu mu bika mu maali eteekeddwa okubeera nga eweebwamu zaka n'obujulizi bwayo bwonna then tubeere nga tuyingira buli kika ky'emmaali nga tukulaga empaji ogenda okubeera nga okiweebwamu zaka وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.